Omukyalo omuddugavu, omukyalo omuddugavu yasenga mu matwale g'abazungu. Mu kitundu mwe yasenga, mwe yasisinkana muliraanwa we, omukazi omuzungu eyalina obukyayi ku kala enzirugavu. Yamukolako ebikolwa eby'obujoozi awamu n'ebyobukyayi. Omukyalo omuddugavu yagezaako okuloopa mu b'obuyinza n'atafuna kuyambibwa, kubanga abaali mu buyinza baali beeru, songa ne gwaloopye mweru. Yalina kukola kimu, kusirika. Yeeyongera okumujooga okutuuka ku ssa ly'okukasukanga obubi bw'abaana be mu luggya lw'omukazi omuddugavu. Ebbanga lyetooloola, ne wayita emyezi n'emyaka ne giyita. Olunaku lumu omukazi omuzungu n'alwala, n'atwalibwa mu ddwaliro okujjanjabibwa. Bwe yatuukayo ne bamuwa ekitanda, tebaamuganya kuddaka. Omukazi omuddugavu olwakimanya n'asituka okugenda okumulaba, n'amutwalira ne ku bimuli. Bwe yatuukayo omuzungu n'amubuuza nti ozze kukola ki. N'amutegeeza nti mu nnono z'abaddugavu kya bugunjufu okulambula nga baliraanwa abo, naddala nga bafunye obuzibu. Kyekyo lwaki nzize. N'amubuuza nti ebimuli obitwala wa. N'amutegeeza nti bibyo. N'amubuuza nti obiguze mu dduuka. N'amugamba nedda, mbijje mu nnimiro yange. Omukazi omuzungu n'atulika n'akaaba. N'amugamba nti simanyi obanga ommanyi nti nze abadde ng'akasuka obubi mu luggya lwo. N'amutegeeza nti mmanyi, era mbadde nga nzirira obubi obwo ne mbuteeka mu kalimiro k'ebimuli byange, era na bino mwebijje. Mu kitabo ky'Engero ensula 17:13, asasula obubi olw'obulungi, obubi tebuvenga ku nnyumba ye. Ate mu kitabo ky'Abaruumi ensula 12:19, temuwalananga mweka ggwanga abaagalwa, naye waakiri musegulirenga obusungu, kubanga kyawandiikibwa nti okuwalana kwange nze ndisasula. Omulabe wo bw'alumwanga enjala muliisenga, bw'alumwanga ennyonta munywesenga, kubanga bw'okola bw'otyo oli mukumira amanda g'omuliro ku mutwe gwe. Tomalanga obudde okuwalana ekibi olw'ekibi, tosasulanga obukyayi olw'obukyayi, kubanga ekibi kisigala kibi ne bw'olikimeeta zaabu. Ekizikiza ky'omuntu omubi tokiganyanga okuddugaza omusana ogukulimu. Nze Ron Wisdom Kirunda.
On your website, Mindset Media Radio.